Dachi Msafi.com.
Wanyama Classrooms Building.
Take a top to top major
building. Try to force to figure subwoofer window. Yuda G0 from the bigger baba. G0 simpinyo keri asi ya garasa akipoteza fungu natupa kitasa alitota kakapata kapata pato katata unayono mefika visika ya chapata wapi unapwelekea mwisho weniku linda unafelinda tunakuona
G0
G0 G0 G0
G0
G0 G0 G0
G0
G0 G0 G0
G0
G0 G0 G0
G0
Pakua ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.